Kila chenye mwanzo hakikosi mwisho. Ilikuwa mwanzo linitesa before. Usiku kucha ni mawazo, nikaishi umo. Ila sasa nimepata pumziko, sina mateso. Amejua kuniweza na ana mbuto. Oh mapepe, I sing this song of victory. Happy, your day imekuwa history. I sing this song of victory. Victory, nili move on. Nili move on. Nili move on. Kweli bado najiuliza, kutoka kule imekuwa miujiza. Angeniua, angenimaliza, ni wewe tu umenitoa kwenye giza. Yeah, pikipiki dala kwa Mungu tunasonga, sio masiara. Daily kwa Mungu tunaomba mapepe. I sing this song of victory. Happy, your day imekuwa history. I sing this song of victory. Victory, nilimu.